Kijana mpole yani, kijana sangororo yani, kutoka yani kizito unajua. Ai. Hey. Mama 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 yani. Hey, goma noma yani. Mama yo yo, e sangororo. E mama yo yo, e sangororo. E mama yo yo, e sangororo. Ningepoteaga, ningepoteaga, ningepoteaga. Ningepoteaga, ningepoteaga. Ningepoteaga, ningepoteaga, ningepoteaga. Eh. Eh, sangoro, sangororo. Wacha nimwimbie papa, sangoro, sangororo. Wacha nimcheze papa, sangoro, sangororo. Oh. Eh, sangoro, sangororo. Wacha nimcheze. Ai, mimi dunia kanichanganya, kanichanganya. Naye papa kanieleza, dunia ni chungu. Dunia ni chungu, naye mato kanieleza. Ni chungu, nikabadili minendo yangu mimi, nikabadili, nikabadili kule kizito nimepotea. Mola kanibariki, kanibariki mwana, mwana mi. E, sangoro, sangororo, wacha ni mwimbie. E, sangoro, sangororo, wacha ni mcheze papa. Sangoro, sangororo, wacha ni mwimbie. E, sangoro, sangororo, wacha ni msifu papa. Sangoro, sangororo, eh, nimwimbie papa. Aha, ndiye papa yule yani. Ndiye papa yule yani. Eh, mimi nashanga, mbona wengi kunicheka. Ai, kule mitahani kunidharau. Ai, na mimi nashanga, ila sita kufa moyo. Najua siku moja itafika, Mungu, Mungu, Mungu aniokoe. Natamani aniokoe, anisaidie mie mwana, mwana, mwana. Ningepoteaga, 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 ningepoteaga mie. Wacha nimcheze papa, sangoro, sangororo, eh, nimwimbie papa, sangoro, sangororo, wacha nimcheze papa, sangoro, sangororo, eh, nimsifu papa, sangoro, sangororo, eh, wacha mcheze papa, sangoro, sangororo, eh, nimwimbie papa, nimcheze papa, nimwimbie papa, eh, mama yoyo, eh, sangoro. Yo, 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 yo.